Timotheo mar ariyo, ariyo. Omiyo in nyathina, bed motegno kuom ngwono ma wan go kodi, ka wan kuom Kristo Yesu. Weche duto mane iwinjo ka apuonjo e nyim joneno mang'eny, to in bende nyaka inyis joma igeno, ma bende nyalo puonjo jomoko. Yie mondo sandi kodwa kaka jalweny maber mar Kristo Yesu. Jalweny maber ok dwar mondo oduodre gi weche mag dala, nimar odwaro bedo malong'o ni jal mane ondike. Jang'wech maringo kar tugo bende ok yudo simbo mar locho ka ok oringo kaka chik dwaro. Japur motiyo matek bende ema onego kuong yud pokne kuom cham moka. Par gima awachoni, kendo Ruoth nokonyi ng'eyo tiend weche duto. Par ni wach maber ma alando en wach Yesu Kristo, ma nyakwar Daudi, mane ochiero oa kuom joma otho. Wach maberno emomiyo isanda kendo itweya gi nyororo ka ng'at matimo gik maricho. To wach Nyasaye ok nyal twe. Mano emomiyo adhile weche duto nikech joma Nyasaye oseyiero, mondo gin bende giyud warruok man kuom Kristo Yesu, kod duong'ne mochwere. Nitie wach moro mar adier mawacho niya, ka wasetho gi Kristo, to wanabed mangima kode bende. Ka watimo kinda, to wanalochi kode bende. To ka wakwede, to en bende nokwedwa. Kata ka wan ok wabedo joadiera, en to pod en mana jaadiera, nikech ok onyal loko kite. Nyaka ibed kiparo ni ji wechego, kendo chikgi matek e nyim Nyasaye, ni kik gimin wach, nimar timo kamano ok kony gimoro kata matin, to kelo mana kethruok ni joma winjo. Tem matek mondo inyis ni in ng'at ma Nyasaye oyiego, kendo mapuonjo wach mar adiera e yo makare, kaka jatich ma tichne ok kuod wiye. To bed mabor gi weche manono mag oyuma, nikech joma ohero weche ma kamago medo mana bedo mabor gi Nyasaye, kendo gik ma gipuonjo chalo mana gi adhola manyamore. Kuminayo gi Fileto gin joma kamago. Gisebayo yor adiera, ka giwacho ni ndalo chiero osekadho, mi giketho yie mar jomoko. To Nyasaye oseketo mise motegno mochung' kogurore, kendo ondikie niya, Ruoth ong'eyo joge, kendo ni, ng'ato ka ng'ato ma hulo nying Ruoth nyaka pogore gi richo. Ong'ere ni e ot mora mora maduong' nitie agulni mopogore opogore, mamoko los gi dhahabu kata fedha, to moko bende los gi bao kata lowo. Mokwongo go itiyogo tije mogen, to moko go itiyogo ticha ticha. Omiyo ka ng'ato opuodhore oa e yore ma ok ler, to en obet kaka gulu mitiyogo tich mogen, nikech en ng'at mochiwore ni Nyasaye, ma Ruoth nyalo konyorego kuom tiyo tich moro amora maber. Nyaka iringi yae gombo mag yawuowi, to ibed e kanyakla mar joma sayo Ruoth ki chuny mar adier, kendo madwaro bedo jo adiera, kendo madwaro tim makare gi hera kod kwe. Bed mabor gi mbekni mofuo maonge rieko, king'eyo ni gikelo miero. Jatich Ruoth ok owinjore bed makwiny, to onego bed ng'ama ng'won gi ji duto, kendo obed japuonj molony, mahore mos, kendo marieyo joma dagi wachne gi muolo. Kamoro dipo ka Nyasaye nyalo miyo chunygi lokre mondo ging'e adiera, kendo giyud rieko, mi gitony gia e obadho mar Satan, mosemakogi mondo gitim dwarone.